Blog Talk Radio.
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it. Sing out. Let it.
We want to see your power. We want
Hallelujah. We are live, and welcome back, all the precious listeners. This is the Prophecy at the Midnight Hour. We're broadcasting live out of Rockville, Maryland, a suburb of our nation's capital, Washington, D.C., the capital of the United States of America. It's Wednesday, December 3rd, 2014, 8:06 Eastern Time, 5:06 Pacific Time. This evening's segment, we have two special items from the Lord. The first is the series on God and Moses, as taught by the mighty prophet, Dr. David Ohor, the Malachi 3:1, the Malachi 4:5, promised end-time bond servant to prepare the church for the coming of the Messiah. It's a very deep revelation, the Holy Spirit, the anointing of the Lord, the word of the Lord, was a very privileged teaching that we're very blessed to be able to share. Very mighty, very lively, and life-changing. The second segment, Lord willing and enables, we have the most recent prophecy to the church from the throne of the Lord. And we'll get to that in a few minutes, technology enabling too. In the studio, we have for this evening's segment, by phone from California, Pastor Jose Bobadilla from the California Altar. Very blessed to have you, Pastor Jose. Thank you so much for your time and labor and love of the Lord. I'm going to hand the mic off to you, Pastor Jose, and see if we can't get the most recent prophecy on the condition of the house of the Lord. And with that, Pastor Jose, what has the Lord placed on your heart for this evening segment?
Amen, Pastor Lou. Shalom. And shalom to all the precious saints that are tuned in throughout the United States of America and throughout the globe, all the four corners of the globe, precious saints. Welcome in the name of our Lord Jesus. And we are truly humbled, precious saints, to be able to come together once again this day in December 3rd, 2014, to share the message of the Lord and what the Lord is doing throughout the globe. The message that the Lord is giving His church directly from heaven, precious saints, through His mighty end-time prophet, Dr. David Edward Ohor. And we are witnesses, precious saints, physical witnesses, eyewitnesses of the accounts of what is happening in the nation of Kenya, in this largest biblical revival, the largest biblical revival in the history of mankind. We have seen millions upon millions gather the four corners of the globe in the nation of Kenya. We have seen what the Lord is doing through His mighty servants. And we have been allowed to hear what the Lord is speaking through His mighty servant. The voice of the Holy Spirit, precious saints, is speaking loud and clear. And that message continues to tell us time is over. Time is over. The Messiah is coming. The Messiah is coming. This is the hour to prepare. This is the hour to prepare our wedding garments. This is the time for us to prepare as the bride of Christ. The Messiah will soon come for His bride, a bride that has prepared herself, that has made herself ready for this day, precious saints. Who is preparing herself spiritually, separating herself completely from the ways of the world, from the wicked ways of the world, from the desires of the world, the desires of man. From the prosperity gospel that has plagued the church as a whole throughout the nations of the earth, and it has begun here in the United States of America. The church as a whole in the USA has gone apostate, has taken the road of apostasy, and has completely left the highway of holiness. And the highway of holiness is the only road that will lead us to the kingdom of heaven. And that road is straight and narrow. And the Bible says only few will make it. Few. That's a sobering, sobering scripture, precious saints. Hour to surrender your hearts, to surrender our hearts completely to the Lord. The Lord has come down himself in the cloud of the Lord to minister his sheep, to shepherd his sheep, to restore his altars, a holy altar, because our Lord is holy. Righteousness is a requirement, precious saints. Blamelessness. Sin must be rebuked completely. The church in America has compromised with the world, has blended with the world, has accepted sin, even in the church. We see it throughout the United States of America. We hear of homosexual ministers being ordained. Lesbian ministers being ordained. In the word of the Lord, that is sin. That is sin, precious saints. And it must be rebuked. The word of the Lord will not change. Our Lord will not change. He is a holy God. He is holy. His ways are holy. There is no sin in his presence, and there never will be. There will not be sin in the kingdom of heaven, and it will not be accepted, precious things. We need to understand that, and we need to surrender to the Lord and allow the Holy Spirit to help us transform our heart from a heart of stone into a heart of flesh. We must be refined in the fire of the Lord, precious saints. As precious gold and silver is refined in fire, all the impurities must be burned out. All the sin, all the yeast, must be removed. This is the hour to prepare, precious saints, and these are the warnings from the Lord that time is over. The Messiah is coming, and he's coming for a bride prepared herself. that has made herself ready for this day. She is coming for a bride that is in love with her Lord. Time is over, precious thing. Our Lord will soon come. We must prepare our hearts. We must surrender. This is a message that will always be rejected by the flesh. The flesh will never understand this message, will never accept it, will never comprehend it. The flesh must die, precious things. The Lord is coming for a spiritual bride. The kingdom of heaven is a spiritual kingdom. Flesh and blood will never inherit the kingdom of heaven, precious things. This is the hour of separation, of complete separation from sin, from the wicked ways of the world, from the filth in the world. This is the time, this is the hour to prepare. Thank you, Pastor.
Amen. Amen. Thank you, Pastor Jose. That's Pastor Jose Bobadilla of the California Altar. And precious listeners, let's get right to the most recent prophecy from the throne of the Lord. This is to the church from the mighty prophet, Dr. David Owuor, December 1st, East African time. This is the most recent prophecy, and all goes well. And we'll roll right into the second segment, the core, the manna from heaven, as well, the teaching of God and Moses from the mighty prophet. This is the most recent prophecy, desolation in the house of the Lord, the condition of the house of the Lord.
With me. This past night, the Lord spoke with me about a very important event. And this past night, the Lord took me and gave me a tour of His house again. This past night, not this one, the previous night, the Lord Jehovah, He spoke with me about the house of the Lord. And in that conversation with the Lord, He gave me a tour of His house. And He showed me the house as it is, from out. And then as the Lord walked with me on my right hand side, then the two doors, the arch doors, the double arch doors swung open as we walked into the house towards the door. They opened and we walked into the house. And the Lord continued to speak. So He showed me the level that's on the ground floor. And it's a very beautiful house, extremely beautiful house, absolutely very beautiful house. But I can see that it has been neglected and has been run down. So most of the roof, the ceiling, they were dusty, there were spores, there were cobwebs, you know. And then he told me to go down. And as we went down, I realized that the stairs had been crushed. It's like a place, wheelchair, as though for wheelchairs to go up and down the floor, the ground floor. But anyhow, the stairs were crushed. And then He showed me the rooms that were on the next floor below. Beautiful, very wonderful rooms. all through, and so many rooms and many compartments, very nicely designed. And then the Lord took me. I was very surprised because I found out that there was an actually lower floor, below the lower floor. So we went even further below that floor and found so many beautiful rooms. All of them were painted white, but the paint had rusted off, had been turned dirty, was not clean anymore. And so the Lord continued to take me down into those lower rooms, beautifully designed, but they were run down and terribly neglected. The paint that was white on the walls was now brownish in color. The dusty floors that had been, it was almost like somebody had dug the floor. And I saw a place which had been spoiled also. It was not a good place, on the left. And then the Lord asked me to restore this house. He asked me to repair this house. And I remember that when I looked at this, I said, this is such a beautiful house. I said to myself, as I was walking with the Lord, that this is such a beautiful house. I know I'm going to be able to repair this into a very, very beautiful and exotic house. It would be a very expensive house, this house. And then at that time, and I had a plan. As I said, so in my heart, I could see that I had a plan to restore it, and it was going to come out very well. And I had enough resources to restore this house. And then he took me above, and I saw that it was located in a very, very nice neighborhood. Very nice, though. And then at the top of the house, there was the wood now, the cross. There was the wood and the cross, the wood that formed the cross. And you see the way the wood had not been taken care of. So I was talking to myself. The Lord was showing me that cross and the wood that was not well taken care of, rusty wood. I was saying, I'm going to paint it very well with wood varnish. And that cross is going to come out very beautiful. It will show on the roof of this house. Very beautiful, glossy, and nicely varnished cross will come out. I'll paint it very well, gloss it out very well. And right at the side, there was something else that I was planning to cut down also, to destroy. Another picture that looked more like it was not right. It was like an idol of bad practice that was going on. Bad worship. So this is what the Lord showed me this past night about his house. And the Lord has spoken that the house, when I went to all the nicely designed rooms, all of them had been run down. Bible says in the book of Acts, chapter 15, verse 16, in the New International Version, he says, after this I'll return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I'll rebuild, and I will restore it. The New Living Translation says, afterward, which means he's talking about the Messianic dispensation. Every time he says afterward, he talks about the Messianic dispensation. Afterward, I will return and restore the fallen house of David. I will rebuild its ruins and restore it. English Standard Version says, after this, I'll return and I'll rebuild the tent of David that has fallen. I'll rebuild its ruins and I'll restore it. Now, I remember also in the book of Jeremiah chapter 10, verse 20, he says, my tent is destroyed. All its ropes are snapped. My children are gone from me and are no more. No one is left now to pitch my tent or to set up my shelter. And the Lord in these scriptures here is talking about the decay that would come to the house, the neglect, that would consume in the house of the Lord. And that reminds me of a tremendous conversation again, a mighty, mighty dream in which the Lord again walked with me. Way back in the year 2007, when the Lord walked with me, walking on my right hand side and showing me the path, the way. And then up to a point, we turned, and then after that, we came right face to face with the house of the Lord that was quite a few meters away. And then he said, look, this is the house of the Lord. And I remember as we walked towards the house of the Lord, the double arch door again swung open, but it had been closed. At that time, I saw the glory of the Lord. I saw the tremendous cloud of his glory that had settled on the cross that was on the roof of the house of the Lord. But the glory had not touched the house, had not touched the roof of the house. It was on the dome part where the cross was. It did not touch the roof. The dome and the cross were higher above the roof. And I remember the Lord made me know that the glory is hovering up there and has not reached the house. And when the double arch door opened, then I walked in and the Lord was still on my right hand side, only that when we entered now the altar, his voice came from the altar. And he showed me these vast chairs, the ocean of chairs, and then the grass began to grow between the chairs. So what the Lord is saying here is that the coming of the Messiah has drawn nearer. And we are all too familiar with this mighty dream in which the glory formed the dome shape. And then eventually, a lot of glory came up from heaven, and it was like rain. It's going to storm on the other side of the horizon of the ocean. It flashed chapter twice. And all of a sudden, the rapture took place, and I began to roll on the soil, gnashing my teeth. When he said, look, the Messiah is coming, and then he said, but the church is not ready. So I was rolling and gnashing my teeth, making me feel and know what those who will miss the rapture will feel like. Those who will miss to be snatched up, to be taken up, to be caught up, to be kidnapped by the Lord, what they will feel like, those that will remain. And the Lord is speaking to the church in very clear terms. He's saying that this is the hour in which to restore the house of the Lord. However, he's saying, look, there is so much ruin in the house owing to neglect. There has been so much neglect in the house of the Lord. If you look at the condition of the hearts of the Christians, begin with the condition of the church. And all these different rooms and compartments the Lord was showing me, they stand for the different structures, the different components of the house of the Lord. But look at the devastation, the ravaging, the ruins, the cobwebs, the white paint turned into brown, and everything destroyed, the stairs crushed, all the way up, down, up, a beautiful home. A beautiful house of the Lord lying in ruins, and there was no one in the house. Look at the condition of the church. Look at the condition of the Christians. Utter neglect. They've been abandoned. Look at the condition of the hearts of the Christians. Ravaged. Neglected, abandoned. Nobody anymore teaches righteousness. No one bothers anymore to teach holiness, to direct them, to rebuke sin, to give counsel, to give leadership, to restrain them, to constrain their behavior. Everything is acceptable. My tent is destroyed. All its ropes are snapped. My children are gone from me and are no more. No one is left now to pitch my tent or set up my shelter. And he says, afterward, I will return and restore the fallen house of David. I will rebuild its ruins and restore it. And in that dream, as the Lord was walking with me yesterday across the different compartments of this house, the house of the Lord, I could see that I had capacity. I had enough resources to restore this house. The church has the capacity to restore this house. The Holy Spirit is here to restore this house. That this house may prepare the way for the glorious coming of the Messiah. We need to get to work. And very soon, the Messiah comes. Those who have ears, may they listen to the voice of the Lord and purify their hearts and turn away from evil. They may have faith, those who have ears, for now they may celebrate and have faith that the Lord indeed has an exit plan. He has a plan for restoring his house. He did not abandon them in that state of neglect. Now those who listen to the words of God and hearken to the voice of the Holy Spirit, the hour to restore is now. And that restoration is repentance and the return to holiness. Shalom.
Down into the teaching.
Wacha tuingie katika mafunzo yetu.
Let no one be left out. Nobody be left out.
Usiachwe.
This is end time repentance. Remember, this gospel will be preached to all creatures. Now we are going into a very important teaching.
Tunaingia sasa katika mafunzo muhimu sana.
And today I want to talk about how you can prepare for the rapture.
Nataka kuongea kuhusu jinsi unafaa ujiandae kwa ajili ya unyakuzi.
And you know that the Lord says the only way we can partake of the rapture is by walking in holiness.
Na Bwana anasema ya kwamba njia ya kipekee yenye inaweza kufanya tunyakuliwe katika hiyo siku ya unyakuzi ni kutembea katika utakatifu.
And you can record this, you can make notes, you can call somebody, this is very critical right now.
Naweza kuwapigia wapendwa wa simu na pia mnaweza kuandika chini mafunzo haya ni muhimu sana.
I want you to know
nataka ujue
that when our Lord Jesus was living, when he was going into glory,
ya kwamba wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaingia katika utukufu,
during the resurrection,
wakati wa ufufuo,
he promised that the Holy Spirit would come,
aliahidi ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja,
and the Holy Spirit would anoint you,
na Roho Mtakatifu atakupaka mafuta,
and he would be your counselor,
na atakuwa mshauri wako,
he would be your help and your friend,
atakuwa ni msaidizi wako na rafiki yako,
and he would teach you all things that the Lord has talked about,
na atakufundisha mambo yote ambayo Yesu
amenena, and reveal to you even more about the nature of Christ that you had not known,
na atakufunulia pia utu wa Kristo ambayo labda hujajua.
So it is very critical that today we examine the person of the Holy Spirit in your life.
Ni muhimu sana ya kwamba leo tunajifunza kuhusu utu wa Roho Mtakatifu katika maisha yako.
What does he do for you in your life?
Anakufanyia nini katika maisha yako?
How can he prepare you even to be able to partake of the rapture?
Anaweza aje kukuandaa ili uwe miongoni mwa wale watanyakuliwa?
I want you to know.
Nataka uelewe.
He is a promise.
Ya kwamba yeye ni ahadi.
The Father promised us that he would come and help you.
Bwana alituahidi ya kwamba atakuja na atatusaidia.
Now why is it that the church has fallen, some Christians have fallen back to sin many times?
Ni kwa nini kanisa limeanguka na hata Wakristo wengine wameanguka katika dhambi kwa mara nyingi?
It is because of one thing.
Ni kwa sababu ya kitu kimoja.
Many Christians today,
Wakristo wengi leo,
they have not understood the person of the Holy Spirit.
Hawajaelewa utu wa Roho Mtakatifu.
They have wanted to partake of the gifts of the Spirit.
Wametaka sana kupata karama za Roho Mtakatifu
without knowing the gravity, the weight of relating with the person of the Holy Spirit.
Bila kujua uzito wa kuhusiana na Roho Mtakatifu.
And today we are going to look at some of the things that the Holy Spirit does in a person.
Na leo tunataka kuangalia baadhi ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu anatenda katika maisha ya mtu.
And in this journey you should be able to examine yourself.
Na katika safari hii unafaa ujichunguze.
And you'll know where you are at, what you need to rectify here and there as we prepare for the glorious church.
Na utajua kiwango chako na utajua penye unafaa ujirekebishe ili uingie katika sehemu ya kunyakuliwa.
Remember, you are the church.
Kumbuka wewe ni kanisa.
And now you need to prepare for the glorious church.
Na sasa unafaa ujiandae kwa ajili ya kanisa la utukufu.
The spotless bride.
Bi harusi ambaye hana mawata.
So I will talk to you today in general terms about the anointing of the Holy Spirit when it comes to you. What does he do in your life?
Nitaongea kuhusu upako wa Roho Mtakatifu. Wakati upako wa Roho Mtakatifu inakukujia, ni nini inatenda katika maisha yako?
What is the meaning of being anointed with the wisdom of the Holy Spirit? With the Holy Spirit.
Kupakwa mafuta na hekima ya Roho Mtakatifu inamaanisha nini?
And yet this is the most important thing ever that the Lord ever promised us.
Na hii ndio kitu cha maana sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituahidi.
That he is the person of the Holy Spirit.
Ya kwamba utu wa Roho Mtakatifu.
He would come and anoint us.
Atakuja na atatupaka mafuta.
And after we anointed, then it is he that will prepare us for the glorious church, the spotless bride.
Na baada ya kutupaka mafuta, ni Roho Mtakatifu ndiye atatuandaa kwa ajili ya unyakuzi.
And so today you will be able to ask yourself, have I been able to receive the Holy Spirit?
Na sasa utajiuliza leo ya kwamba kweli nimempokea Roho Mtakatifu au namna gani?
Remember the latter church.
Kumbuka kanisa la nyakati za mwisho.
Remember the mature church, mature.
Kumbuka kanisa ambayo imekomaa, kanisa la ukomavu.
So we are going to talk about these things in your life.
Tutaongea kuhusu mambo haya katika maisha yako.
And so I hope I can be able to reach as far as the Holy Spirit will lead me. Let us look at the conversation the Lord our God was having with Moses.
Hebu tuangalie maneno ambayo Bwana Mungu alimnenea Musa.
Regarding the anointing of the Holy Spirit.
Kuhusu upako wa Roho Mtakatifu.
And I want you to know.
Nataka uelewe mpendwa.
That it does not matter your age.
Haijalishi miaka zako.
It does not matter what you are doing.
Haijalishi unafanya nini.
All of us are created for the pleasure of our Lord God.
Sisi wote tumeumbwa kwa ajili ya Bwana wetu.
We are created for his pleasure.
Tumeumbwa tu kwa ajili ya kibali chake.
We are created to worship and serve Him.
Tumeumbwa ili tumwabudu na tumtumikie.
We are servants of the Lord.
Sisi tu watumishi wa Bwana.
I know we are doing things here and there also, but the most important thing is that we are created for Him.
Najua tunafanya mambo tofauti tofauti, lakini cha muhimu ni kwamba tumeumbwa kwa ajili yake.
And only the Holy Spirit.
Na ni Roho Mtakatifu peke yake.
Is He the person of the Holy Spirit.
Ni utu wa Roho Mtakatifu.
That can anoint you.
Ambaye anaweza kukupaka mafuta.
And bring you to a place.
Na kufikisha sehemu.
Where you can be able now to accomplish the vision, the purpose for which you were created.
Penye sasa unaweza kugundua maono yako sababu ya wewe kuumbwa.
So let us look at the anointing of the Holy Spirit.
Hebu tuangalie upako wa Roho Mtakatifu.
Before we go into the next level, the levels of anointing and all that, let us first look at the anointing of the Holy Spirit.
Hebu tuangalie kwanza kuhusu upako wa Roho Mtakatifu.
What does it mean to be anointed by the Holy Spirit as a Christian?
Upako na Roho Mtakatifu inamaanisha nini kama Mkristo?
Let us go straight to the conversation the Father had with Moses.
Wacha tuingie katika maneno ambayo Mungu alimueleza Musa.
The book of Exodus chapter 30, somebody.
Kitabu cha Kutoka mlango wa 30.
Chapter 30, I'm reading from verse 22.
Ninasoma kuanzia mstari wa 22.
And the Lord was talking to Moses about the anointing of the Holy Spirit.
Bwana alikuwa akinena na Musa kuhusu upako wa Roho Mtakatifu.
Exodus chapter 30, somebody.
Kutoka mlango wa 30, mpendo wa msikizaji.
And he said, then the Lord said to Moses.
Biblia inasema kisha Bwana akasema na Musa.
Take the following fine spices.
Jitwalie manukato yaliyo bora.
In Hebrew.
Katika Kiebrania.
In Hebrew they say roshe.
Wanasema roshe.
Fine spices, roshe. Roshe means favor, the best.
Manukato yaliyo bora.
Actually in English you don't get it the way it should be.
Katika Kiingereza haupati maana yake.
Roshe, it is deeper than just fine.
Ni neno la undani kuliko bora tu.
Roshe means favor, the best of the best.
Roshe inamaanisha kibali, kizuri kuliko yote.
And yet you ought to be careful also because in Hebrew there is roshe.
Na pia unafaa uwe makini kwa sababu katika lugha ya Kiebrania kuna rotse.
Which are related.
Ambao pia inahusika, inahusiana.
Rotse and rotse.
Kuna roshe na rotse.
Ani rotse, I want.
Rotse ni kusema nataka.
Rotse means I want, I love it, I want it.
Rotse inamaanisha nataka, naipenda.
And then roshe is best of the best.
Na roshe ni iliyo bora kuliko yote.
So if you were to read it in Hebrew it would be, then the Lord said to Moses, take the following best of the best spices.
Ukisoma kwa Kiebrania sasa inamaanisha Bwana anamueleza Musa ya kwamba jitwalie yaliyo bora kwa yote.
Which I love.
Yenye napenda.
But let's read the Bible today.
Wacha tusome Biblia hapa.
He says, then the Lord said to Moses.
Biblia inasema kisha Bwana akasema na Musa.
Take the following fine spices.
Jitwalie manukato yaliyo bora.
500 shekels of liquid myrrh.
Manemane mbichi shekeli 500.
Half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon.
Na 30 wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho.
250 shekels of fragrant cane, calamus.
Shekeli 250 na kane shekeli 250.
500 shekels worth of cassia.
Akida shekeli 500 kwa kuiandamana shekeli ya mahali.
All according to the sanctuary shekel.
Kwa kuiandamana shekeli ya mahali patakatifu.
And a hin of olive oil.
Na mafuta ya zeituni.
You can just stop there, listeners.
Tukisimamia hapo wapendwa wasikizaji.
Remember the creator of all fragrances and spices, the creator of all plants of spice.
Kumbuka muumba wa kila manukato, kila mimea yenye manukato.
He was giving specific instruction to Moses.
Alikuwa akitoa maagizo fulani kwa Musa.
Of specific measurements.
Kwa kiwango fulani.
Of the spices he created.
Kwa manukato bali ya umba yeye.
For a process that he was going to use Moses for.
Kwa sababu na jinsi alivyokuwa akienda kumtumia Musa.
Preparing Moses to bring an anointing to anoint Aaron.
Kumuandaa Musa alete upako wa kumpaka Aaron.
So the anointing of the Lord will fall on Aaron.
Ili upako wa Mungu imfuate Aaron.
And so Aaron can be able to accomplish the mission for which the Lord created him.
Ili Aaron aweze kutimiza mwito wa Mungu kwake.
The Lord has created you for a mission.
Mungu alikuumba kwa ajili ya mwito fulani.
And you need the anointing of the Holy
Spirit. Na unahitaji upako wa Roho Mtakatifu.
So you can accomplish the mission.
Ili uweze kutimiza mwito huo.
You begin to see the nature of the anointing of the Holy Spirit.
Unaanza kuona utu wa upako wa Roho Mtakatifu.
The importance of the anointing of the Holy Spirit.
Umuhimu wa upako wa Roho Mtakatifu.
The specificity with which the Lord was speaking about the anointing.
Na kisababu ambacho kilimfanya Mungu anene kuhusu upako.
And the shekel is the money. They say shekelim in Israel. It's shekelim, shekel.
Na shekel.
That's the money they use in Israel.
Shekeli inamaanisha pesa kwa Kiisraeli.
So using the quantity 500 shekels worth of liquid myrrh.
Sasa anatumia kiwango fulani, anasema shekeli 500.
And each of these today, I'll bring you to a complete understanding today.
Nitamweka katika ile hali ya kufahamu kabisa.
What
leo?
Each of these spices did within to bring the anointing of the Lord unto the servant of the Lord.
Kwenye manukato hizi zote zilifanya kuleta upako wa Mungu katika maisha ya mtumishi wa Mungu.
And this is going to get very deep.
Tutaenda kwa undani sana leo.
Let's take one of them for example. Let's take myrrh.
Ebu tuchukue mmoja wapo hapa.
Why did the Lord specify that Moses had to use myrrh?
Kwa nini Mungu alisema ya kwamba Musa ni lazima atumie manemane?
We've mentioned myrrh,
tulitaja
cinnamon,
tulitaja mdalasini,
and calamus which is ken,
na calamus.
We mentioned cassia,
na pia tukataja akida,
and we mentioned one hin of olive oil,
na pia tukataja mafuta za zeituni.
Let me just talk to you a little bit about myrrh, why the Lord was choosing myrrh.
Ebu tuongee kuhusu kwa nini Bwana alikuwa akichagua manemane.
I want you to know that myrrh usually grows around Ethiopia.
Nataka ujue kwamba manemane kila mara huwa inamea kule sehemu za Ethiopia.
The areas around Arabia, around Israel.
Sehemu za Arabia, Israel kule.
Yemen.
Pale Yemen.
And I want you to know that sepal and gami, it's a gami plant. You see it is gami.
Ni mimea ambayo inashikana, yani iko na ile gum.
And it's a spice used as an ointment.
Na pia ni manukato ambayo inatumika kwa kupaka na kutoa harufu nzuri.
Look at the purpose of this plant.
Uangalie umuhimu wa mimea hii.
It's usually applied.
Inawekwa, inatumika.
For purification.
Kwa utakazo.
To purify.
Kutakaza.
It is rubbed around a place where there is sickness also, wound or something.
Inapakwa penye kuna kidonda.
It has a purifying effect.
Inatakaza, inaosha.
It is bitter in taste.
Ni chungu.
And has a fragrance too.
Na pia ina manukato.
And you see that the creator of this spice.
Na unaona muumba wa mimea hii.
Talking to Moses about 500 shekels of worth of liquid myrrh.
Ananena na Musa kuhusu mimea hii.
And I want you to understand somebody.
Nataka uelewe mtu.
That myrrh is very bitter.
Nataka ujue ya kwamba manemane mbichi ni kali.
And myrrh is very fragrant too.
Na pia ina manukato.
But when the Holy Spirit will encounter you somebody.
Na wakati Roho Mtakatifu atakuingia wewe mtu.
He will accomplish what myrrh did to Aaron.
Atatimiza chenye myrrh ilimfanyia mtumishi wa Mungu.
So Aaron can be able to perform the function for which God created him.
Ili Aroni aweze kutimiza sababu ya Mungu kumuumba.
When the Holy Spirit will come on you somebody.
Wakati Roho Mtakatifu atakuingia mtu.
When you receive the Holy Spirit of Jehovah God.
Ukimpokea Roho Mtakatifu wa Jehova Mungu.
He brings spiritual myrrh into your life.
Analeta myrrh ya kiroho katika maisha yako.
And he begins to purify you out.
Alafu anaanza kukuosha na kukutakaza.
What is the meaning of purifying you out?
Kutakaza inamaanisha nini?
What myrrh did essentials Aaron.
Chenye myrrh ilimfanyia Aaron.
Began to separate him out.
Myrrh ilimtenga.
And myrrh will purify you and separate you out completely from sin.
Myrrh itakutenga na dhambi kabisa.
And I want you also to be aware.
Nataka pia ujue.
That when the Holy Spirit will touch you somebody.
Ya kwamba wakati Roho Mtakatifu atakuguza.
In purifying you out.
Kwa kukutakaza.
He will also separate you from some of your friends somebody. That doesn't sound right.
Atakutenga kutokana na baadhi ya marafiki zako.
So the purifying effect that the Holy Spirit will bring into your life.
Ile hali ya utakazo yenye Roho Mtakatifu ataleta katika maisha yako.
The spiritual myrrh now.
Sasa ile myrrh ya kiroho.
That the Holy Spirit will bring into your life.
Yenye Roho Mtakatifu ataleta katika maisha yako.
Will also cause you to separate out from some of your friends.
Itakufanya ujitenge na baadhi ya marafiki zako.
I just want you to understand how the Lord is going to be able to purify you out.
Nataka uelewe jinsi Bwana atakutakaza.
Using the five components that he was using to touch on Aaron.
Akitumia vile vitu ambavyo alikuwa akitumia kuguza Aaron.
So you can be a holy vessel.
ili uwe chombo takatifu.
A glorious vessel.
Chombo lenye utukufu.
So you can be able to accomplish the mission for which he created you.
Ili utimize kisababu tume ambayo alikuumba.
So you can be able to be part of the spotless bride somebody.
Ili uwe sehemu ya biarusi ambaye hana mawa.
And the reason why the church has fallen somebody.
Na kisababu ambacho kimefanya kanisa lianguke.
Is because we have said, Lord, I want you to anoint me.
Kwa sababu tumesema Bwana nataka unipake mafuta.
Give me gifts. People are looking for gifts of the Holy Spirit.
Unipe karama za Roho Mtakatifu. Watu wanatafuta karama za Roho.
Understanding the gravity of the meaning of being anointed by the Holy Spirit.
Bila kuelewa uzito wa kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu wa Mungu.
And that's why the Holy Spirit moved me to bring this to you.
Na hiyo ndio kwa sababu Roho Mtakatifu amenifanya nikuletee mafuta haya.
Him before you call and say I want to be anointed of the Holy Spirit. Do you understand what it means to be anointed by the Holy Spirit?
Ili kabla hujapiga simu na useme nataka kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu, utajiuliza, je, kweli unaelewa kupakwa na Roho Mtakatifu ni nini?
The spiritual mirror.
Mirror ama manemane ya kiroho.
Will surely separate you out.
Itakutenga.
And will separate you from some of your friends.
Na itakutenga hata na marafiki zako.
Will separate you out from sin. He has a purifying effect in your life.
Itakutenga hata na dhambi. Itakutakaza.
He will start cleaning out.
Itaanza kukuosha.
Some of the things that are not pure in your life, somebody.
Itaanza kuosha uchafu katika maisha yako.
Your language.
Lugha yako.
Some of your friends that you hang out with.
Marafiki zako.
Your associates.
Na hata wale ambao mnahusiana sana.
I'm telling you somebody, even your job, he will move you from some of your jobs.
Hata kazi zako, atakutoa, atakutenga na kazi zingine.
And you see that this mirror that Moses was instructed to use to build up the anointing oil.
Na unaona hii manemane ambayo Musa aliagizwa ili atumie kwa kutengeneza mafuta ya upako.
Was supposed to have a purifying effect unto the life of Aaron.
Ilikuwa iwe na ile utakazo katika maisha ya Haroni.
So when you talk about the anointing of the Holy Spirit.
Sasa ukiongea kuhusu upako wa Roho Mtakatifu.
And the Holy Spirit will bring these five components with him.
Roho Mtakatifu ataleta vitu hivi tano.
His anointing will bring these five components with him.
Upako wake utakuja na vitu hivi tano ambavyo vitakutayarisha.
And we have already started with liquid mirror.
Na tayari tumeanza na manemane.
That is bitter.
Ni kali manemane mbichi.
And that has a purifying effect into your life.
Na iko na utakazo katika maisha yako, inakuja na utakazo.
I'm jumping ahead of myself right now.
Na ninaenda mbele sasa.
And the question I will ask you.
Na nitakuuliza swali hapa.
When you say you have received the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit.
Ukisema ya kwamba umepokea upako wa Roho Mtakatifu.
And you look at your life.
Na unaangalia maisha yako.
Have you been purified?
Kweli umetakazwa?
I mean, these are questions I should bring up at the end, really.
Ni maswali ambayo nitawapa
hapo mwisho. Where we're heading to.
Lakini nataka tu uelewe penye tunaelekea.
If the Holy Spirit is going to bring himself with these five components into your life.
Kama Roho Mtakatifu ataingia katika maisha yako akiwa na vitu hivi tano.
And these five components speak of the favor of God in you. Rose and Rose, I want the favor, what I favor, the five finest which I favor. Rose and Rose, meaning that Rose is the best of the best, and Rose, which I like, which I favor. Which means when the anointing of the Holy Spirit comes in your life, he will be able to purify you and the Lord will favor you. He will say, I want him, I want her.
Ambaye inamaanisha, Roho Mtakatifu atakuja na kibali tano.
I favor him.
Atakuja na kibali tano, Rose.
I favor her.
Rose inamaanisha kibali. Bali atakuja na kibali katika maisha yako.
And we are talking about these five components. Right now I'm just touching on liquid mirror.
Tunaongea kuhusu vitu hivi tano ambayo Roho Mtakatifu anatumia kuleta upako.
And he says 500 shekels worth of liquid mirror.
Anasema manemane mbichi 500.
Shekeli mshilingi.
Shekeli.
Like 500 and then the other 250 each and then 500 again down.
Alafu 250 na 500 tena.
500 shekels worth of liquid mirror. For purifying, to purify Aaron. You know, you cannot be used of God. He is trying to build a vessel in you. You are created for the service of the Lord. He is trying to build a vessel in you. And then he's saying when the anointing of the Holy Spirit comes, he brings with him spiritual mirror that has a purifying effect in your life, somebody. If you have received the Holy Spirit, has spiritual mirror purified you, somebody?
Hakika kabisa, Mungu analete Roho Mtakatifu anakuingia na anakuja na ile mirror ya kiroho na itakutakaza ili uwe chombo takatifu ya kutumika na yeye.
The book of Matthew chapter 3.
Katika kitabu cha Mathayo.
Verse 11.
Mlango wa 3 mstari wa 11.
Let's
sorry.
Take it to another level.
Ebu tuingie katika kiwango kingine.
Look at the purifying effect that the Holy Spirit will bring into your life.
Ebu tuone utakazo yenye Roho Mtakatifu ataleta katika maisha yako.
And I told you today we are going to get very deep.
Leo nimekuambia kwamba tutaingia ndani kabisa.
We will get deep. This one you allowed, you can record this one.
Tutaingia ndani kabisa na unaweza kurekodi, umekubaliwa.
Call somebody.
Hebu mpigie mtu simu pia asikie.
Matthew 3:11 somebody.
Mathayo mlango wa 3 mstari wa 11.
I baptize you with water.
Biblia inasema kweli mimi nawabatiza kwa maji.
For repentance.
Kwa ajili ya toba.
But after me will come one who is more powerful than I.
Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi.
Whose sandals I'm not fit to carry.
Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake.
He will baptize you with the Holy Spirit, somebody.
Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu.
And with fire.
Na moto.
Listen to me, somebody. You go down there, his winnowing fork, he's separating the wheat from the chaff and putting in an unquenchable fire.
Sasa ukiteremka hapo unaona anatenga uchafu, anatoa uchafu kwa ngano.
Listen to me, somebody.
Hebu nisikize mtu.
When the Holy Spirit comes into your life,
wakati Roho Mtakatifu anaingia katika maisha yako,
he will pass you through fire.
Atakupitisha ndani ya moto.
He will purify you with fire, somebody.
Atakutakaza akitumia moto.
And that is the importance of our Lord, the creator of heaven and earth and all the spices of the earth.
Na hiyo ndio umuhimu wa Mungu, muumba mbingu na nchi.
That's why he said 500 shekels worth of liquid myrrh.
Hiyo ndio kwa sababu alisema ya kwamba shekeli 500.
To purify Aaron, somebody.
Ili iweze kumtakaza Aaroni.
So he can be usable by God.
Ili atumike na Mungu.
And listen to me, somebody.
Hebu nisikize mtu.
You too now.
Wewe pia.
You are created for his service.
Wewe umeumbwa kwa ajili ya kazi yake.
And you can serve him.
Na njia ya kipekee anaenda kukutumikia.
By being purified.
Ni wakati wewe mwenyewe unatakaswa.
When the anointing of the Holy Spirit comes and touches you.
Wakati upako wa Roho Mtakatifu inakugusa.
And brings spiritual meal into your life.
Inaleta ile mili ya kiroho katika maisha yako.
To purify you, somebody.
Ili kutakaze mtu.
Separate you from sin.
Ili kutenge na dhambi.
And that is the only way you can be a holy vessel to him during these end time days.
Hiyo ndiyo njia ya kipekee yenye inaweza kukufanya uwe chombo takatifu katika nyakati hizi za mwisho.
And we have seen that the purifying effect of the Holy Spirit comes with fire.
Na tunaona ya kwamba utakazo wa Roho Mtakatifu unakuja na moto.
So the spiritual meal that comes with the anointing of the Holy Spirit.
Sasa hiyo mili ya kiroho ambayo inakuja na Roho Mtakatifu.
He's going to pass you through fire.
Itakupitisha ndani ya moto.
And he's going to purify you like iron.
Na atakutakaza kama chuma.
And you'll be usable by the Father.
Na utatumika na Baba.
The book of 2 Timothy, somebody.
Hebu tuangalie kitabu cha Timotheo wa pili mtu.
We are still talking about the purifying effect of the Holy Spirit in your life.
Tunaongea utakazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako.
We are still on spiritual mirror.
Bado tunaongea kuhusu mirror ya kiroho.
That the Holy Spirit will bring into your life.
Yenye Roho Mtakatifu atalete katika maisha yako.
I'm talking about 2 Timothy chapter 2.
Naongea kuhusu kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili.
Very critical.
Na ni cha maana hapa sana mafunzo haya.
Because time is running out.
Kwa sababu wakati unaisha.
Again, I'm saying 2 Timothy.
Nasema tena Timotheo wa pili.
2:21. I start from 20.
Nitaanza kuanzia 20 hadi 21.
And listen to what he says here.
Hebu sikia chenye anasema hapa.
If you start it from 19, it's even more beautiful.
Ukianza kuanzia mstari wa 19 pia ni mzuri zaidi.
But let's just do 20 and 21.
Lakini tuanze tu mstari wa 20.
He says, in a large house.
Biblia inasema basi katika nyumba kubwa.
There are articles not only of gold and silver.
Havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu,
but also of wood and clay,
bali na vya mti na vya udongo.
And some are for noble purposes,
vingine vina heshima.
And some are for ignoble, common use, not precious purpose.
Vingine havina heshima.
Now listen to 21.
Hebu sikia mstari wa 21.
If a man cleanses himself from the latter,
basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao.
Look at what the Holy Spirit does in your life through spiritual mirror.
Hebu angalia jinsi Roho Mtakatifu anatenda katika maisha yako kupitia miri ya kiroho.
If a man cleanses himself from the latter,
basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao,
he will be an instrument for noble purposes,
atakuwa chombo cha kupata heshima.
Listen to me, precious listeners.
Munisikize wasikizaji wa dhana.
Holy,
ufanywe takatifu.
Made spotless, in other words,
ufanywe bila mawaa.
The spotless bride, somebody.
Uwe ni biarusi bila mawaa.
Holy,
ufanywe takatifu.
Let me go back there.
Wacha turudi pale.
He said, if a man cleanses himself from the latter.
Biblia inasema ya kwamba basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga.
Look at what the spiritual mirror will do into your life.
Angalia chenye miri ya kiroho itafanya katika maisha yako.
Cleansing you from the latter.
Takutakaza kutoka kwa vitu vya kale.
Cleansing you from the common use.
Kukutenga kwa vile vitu vya kawaida.
And yet he did not create you for that.
Na hakukuumba kwa vitu vya kawaida.
You have been made common by sin.
Wewe umefanywa kawaida na dhambi.
And so when the anointing of the Holy Spirit comes on you.
Na sasa wakati upako wa Roho Mtakatifu inakukujia.
He brings spiritual mirror into your life.
Analeta miri ya kiroho katika maisha yako.
Cleansing you from the latter.
Itakutakaza kutokana na mambo ya kale.
And making you holy.
Na kufanya takatifu.
And he says made holy.
Na anasema kufanya takatifu.
And useful to the master.
Na utumike na Bwana.
And prepare to do any good works.
Na uandaliwe kwa kufanya kazi nzuri.
Listen to me somebody.
Ebu nisikize mtu.
Remember the Lord is coming.
Kumbuka Bwana anakuja.
To a spotless bride.
Anakuja kwa biarusi ambaye hana mawaa.
That means a chosen bride.
Inamaanisha biarusi ambaye amechaguliwa.
That's why he says I will circumcise your heart.
Ndio maana anasema nitatairisha moyo wenu.
Write my new covenant in your heart.
Na niandike agano langu jipya katika moyo wako.
So I separate you from the rest.
Ili nikutenge na wengine.
Because I can see your heart are marked by me.
Kwa sababu ninaweza kuona moyo wako umewekwa alama.
How he marks your heart.
Hebu tuone venye aliweka alama moyo wako.
After he has cleansed you.
Baada ya kukutakasa.
Verse 19 there somebody.
Mstari wa 19 mtu.
He says nevertheless God saw the foundation remains firm.
Biblia inasema ya kwamba lakini msingi wa Mungu ulio imara
filled with this inscription. Feel this the circumcision of your heart.
Wenye muhuri, kuwekwa muhuri ni tohara ya moyo wako.
Which means now the inscription you put a rubber stamp and this is the writing on this.
Inamaanisha ya kwamba sasa unaweka rubber stamp sasa hii ni maandiko katika rubber stamp.
A new covenant on your heart.
Ameandika agano jipya katika moyo wako.
You to follow that new covenant.
Na amekufanya ufuate agano hilo jipya.
Chosen you.
Amekuchagua.
Spiritual mirror coming from the anointing of the Holy Spirit.
Kupitia miri ya kiroho ambayo inakuja katika upako wa Roho Mtakatifu.
See the Lord until you receive the anointing of the Holy Spirit.
Ndio maana huwezi kuona Bwana mpaka upokee upako wa Roho Mtakatifu.
That's why this teaching is so foundational, so critical for the church.
Ndio maana mafunzo haya ni ya msingi sana katika kanisa.
There is no way the church will see the Lord during the rapture until the church has received the Holy Spirit.
Hakuna venye kanisa inaweza kuona unyakuzi wa Yesu kama Roho Mtakatifu hajepaka mafuta kanisa.
Because only the Holy Spirit.
Kwa sababu ni Roho Mtakatifu peke yake.
He calls you to be purified and then walk in holiness, because without holiness you don't see the Lord. No,
ni Roho Mtakatifu peke yake ndiye anaweza kukufanya utakazwe na utembee katika utakatifu, kwa sababu bila utakatifu hakuna mtu ambaye anaweza kuona Mungu.
Look at you that is chosen now.
Hebu angalia wewe ambaye umechaguliwa sasa.
Purified.
Na umetakazwa.
As a perfect bride.
Kama biarusi kamilifu.
When the spiritual mirror has entered you now.
Wakati miri ya kiroho imekuingia sasa.
And cleansed you.
Na imekutakaza.
Like he cleansed Aaron.
Jinsi alitakaza Aaron.
Ready for purposes of God's use.
Ili atumike katika matumishi muhimu ya Mungu. Matumishi ya heshima.
Winning people for the Lord. Akikuwa
nafsi.
The light of the world.
Akiwa mwanga wa ulimwengu.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says, nevertheless, God's solid foundation remains firm.
Biblia inasema lakini msingi wa Mungu ulio imara imesimama.
Filled with this inscription.
Wenye muhuri hii.
The Lord knows those who are his.
Bwana awajua walio wake.
And everyone who confesses the name of the Lord.
Na tena kila aliitiaye jina la Bwana.
Must turn away from wickedness.
Na awache uovu.
That's why it's very critical, listeners.
Hiyo ndio kwa sababu ni muhimu sana wapendwa wasikizaji.
That we understand the works of the Holy Spirit in our lives.
Ni muhimu kuelewa kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu.
And you see that when the Father is speaking to Moses, sending him to Aaron to anoint him.
Na tunaona wakati Baba ananena na Musa, anamtuma kwa Aaron ili amupake mafuta.
So the anointing of the Holy Spirit can touch Aaron.
Ili upako wa Roho Mtakatifu imguze Aaron.
And so Aaron can be usable by the Lord.
Ili Aaron atumike na Bwana.
And you see that the first thing he mentions is myrrh, liquid myrrh.
Na unaona cha kwanza anataja myrrh.
Which means I cannot use him until he's purified.
Inamaanisha kwamba sitamtumia mpaka tu atakazwe.
This is just one of the five components.
Hiyo ni baadhi ya vitu vitano ambayo anatumia kumtakaza mtu.
And we are seeing that the figure five is favor.
Na tunaona nambari tano inamaanisha kibali.
And that's why if you look deep into Hebrew say rotsay, the one I favor, the one I love.
Ukiangalia
the one I want.
Ukiangalia katika lugha ya Kiebrania wanatumia hili neno rotsay, yenye mimi nimempa kibali, mwenye nataka.
And then when you say rotsay, the best spices, the best of the best spices.
Alafu ukisema rotsay kwa Kiebrania inamaanisha kizuri sana kuliko yote.
Which means when the anointing of the Holy Spirit will come into your life, listener.
Inamaanisha kwamba wakati upako wa Roho Mtakatifu itaingia katika maisha yako,
favored by the Lord.
Wewe utapewa kibali na Bwana.
The meaning of anointing of the Holy Spirit.
Upako wa Roho Mtakatifu inamaanisha nini?
Favored of the Lord.
Inamaanisha kupewa kibali.
The presence of God can live with you.
Ili uwepo wa Mungu uishi na wewe.
The presence of God will live with you.
Na hakuna venye uwepo wa Mungu itaishi na wewe.
Before he purifies you.
Kabla akutakaze.
Hallelujah, let's take it to another level.
Hallelujah, tuingie katika kiwango kingine.
And again, we go back to the book of Exodus.
Sasa turudi katika kitabu cha Kutoka.
The book of Exodus chapter 30.
Kitabu cha Kutoka mlango wa 30.
The same scripture we read verse 22.
Mlango wa 30 mstari wa 22.
We just touched on Mir.
Tumeguzia tu kwa Mir.
And now you see that actually the Lord will accomplish the same thing he did with Aaron.
Na sasa tunaona Bwana atatimiza chenye alimtendea Aaron.
With you.
Na wewe mwenyewe
through the works of the Holy Spirit.
Kupitia kazi ya Roho Mtakatifu.
So if then Moses was sent with 500 shekels worth of liquid myrrh.
Na ikiwa Musa alitumwa na shekeli 500
worth of liquid myrrh.
Wenye harufu nzuri.
Get me some myrrh of about 500 shekels worth.
Alisema ampe myrrh yenye ina dhamana ya shekeli 500.
Amen. That means when the Holy Spirit comes into your life.
Inamaanisha wakati Roho Mtakatifu anakuja katika maisha yako.
He's going to bring the same proportion of amount of spiritual myrrh into your life.
Ataleta kiwango hicho cha myrrh ya kiroho katika maisha yako.
So there will be a purifying effect into your Christian life, somebody.
Ili kuwe na utakazo katika maisha yako ya Ukristo.
And we see that after cleansing you, he will cause you to be holy.
Na tunaona ya kwamba baada ya utakazo atakufanya uwe mtakatifu.
And this is extremely important to the Christian.
Na ni jambo la muhimu sana kwa maisha ya Mkristo.
So let's just continue again verse 22 there.
Hebu tuendelee mstari wa 22.
Then the Lord said to Moses.
Biblia inasema kisha Bwana akasema na Musa.
The following fine spices.
Jitwalie manukato yaliyo bora.
500 shekels of liquid myrrh.
Manemane mbichi shekeli 500.
Now listen to the next one.
Hebu sikia kingine.
Half as much.
Na mdalasini yenye.
That is 250 shekels of fragrant cinnamon.
Hiyo inamaanisha shekeli 250 na kane shekeli 250.
Let me just talk to you a little bit about cinnamon.
Hebu tuongee tu kidogo kuhusu mdalasini.
Cinnamon is an oil that is distilled out of the bark of the tree.
Mdalasini ni mafuta ambayo inatolewa katika maganda ya mti.
I know that this plant grows in many areas including Ceylon around Asia.
Najua mmea huu unamea sehemu kwingi katika sehemu kwingi kule Asia, Ceylon na sehemu zingine.
It is used as a flavor in food.
Inatumika kwa kuongeza utamu katika chakula.
And has a very pleasant aroma.
Na iko na harufu nzuri kabisa, manukato nzuri.
But I want you to understand one thing.
Nataka uelewe kitu kimoja.
That what this will do to you.
Chenye hii itakutendea.
When the Holy Spirit comes into your life.
Wakati Roho Mtakatifu anakuja katika maisha yako.
He will cause your life to give a fragrance to our Father.
Atafanya maisha yako itoe manukato kwa Baba.
You will begin to live a life that is fragrant to our Father. Somebody.
Utaanza kuishi maisha ambayo inanuka manukato, inatoa manukato kwa Baba wetu.
When Moses was being sent to include this cinnamon into the anointing formulation, somebody.
Wakati Musa alitumwa ili aweze kuhusisha hii sinamoni katika ile hali ya kuandaa upako huu.
The purpose for cinnamon within that formulation.
Tunapata ya kwamba maana ya sinamoni katika hali ya kuandaa upako huu.
Was that after the purification of Aaron.
Ilikuwa ni baada ya utakazo wa Haroni.
By liquid myrrh.
Kwa kutumia myrrh ya maji.
Cinnamon was now supposed to cause him to produce a fragrance before the Father.
Sasa hiyo cinnamon ilikuwa sasa imfanye aweze kutoa manukato kwa Baba.
When you hear about fragrance, what do you mean? What do you understand?
Ukisikia kuhusu manukato, ina maana gani?
Now listen to me, somebody.
Hebu nisikize mtu.
When the Holy Spirit will come and anoint you.
Wakati Roho Mtakatifu atakuja na kukupaka mafuta.
He brings with himself spiritual cinnamon.
Atakuja na sinamoni ya kiroho.
That when you have been purified, now you can give a fragrance to the Father.
Ili baada ya utakazo, sasa utampa Bwana manukato.
Let me ask you today, listener.
Wacha ni kuulize mpendwa msikizaji.
Is your life a fragrance to our Father?
Maisha yako ni manukato kwa Baba?
You say we have received the Holy Spirit. I've received, I'm speaking in tongues. I'm doing this. But let me ask you one question. Have you understood what the Holy Spirit does in your life before the Father uses you?
Munasema ya kwamba mmejazwa na Roho Mtakatifu tunanena kwa ndimi. Na kweli, wewe unaelewa kujazwa na Roho Mtakatifu ni nini na upa.
After he has purified you.
Baada ya kukutakaza.
With spiritual myrrh.
Kitumia myrrh ya kiroho.
Now he's bringing to you spiritual cinnamon.
Sasa anakuletea sinamoni ya kiroho.
And now you can produce a fragrance to our Father.
Na sasa unaweza kumtolea Baba manukato.
In Christ Jesus.
Katika jina la Yesu.
So my question to you is this.
Sasa swali langu kwako ndio hili.
Is your life a fragrance to the Lord?
Maisha yako ni manukato kwa Bwana ama namna gani?
And when I talk about fragrance, what do you understand?
Nikiongea kuhusu manukato, unaelewa nini?
That is your worship.
Hiyo ni ibada yako.
That is your prayer.
Hiyo ni maombi yako.
That is the kind of worship that comes to you from you into the throne room of our Father.
Hiyo ni aina ya ibada yenye inatoka ndani yako ikielekea katika kiti cha enzi cha Baba.
When you come before the Father.
Ukikuja mbele za Mungu.
I know many of you say, look, I bring my tithe, I bring my offering, I bring my money.
Najua wengi wenu wanasema oh mimi natoa sadaka natoa fungu la 10.
But you understand what it means to bring a fragrance before the Father.
Lakini sasa unaelewa kutoa manukato kwa Baba inamaanisha nini?
Leviticus 26 somebody.
Hebu tusome kitabu cha Walawi mlango wa 26.
Leviticus 26.
Walawi 26.
This will be very deep.
Leo tutaenda kwa undani sana.
Such that when you begin to operate under the anointing of the Holy Spirit.
Ya kwamba wakati utaanza kufanya kazi chini ya upako wa Roho Mtakatifu,
you'll begin to look for these traits, these characters that the Holy Spirit brings in a person.
Utaanza kuangalia tabia hizi ambazo Roho Mtakatifu analeta katika maisha ya mtu.
And you will begin to ask and re-examine yourself.
Na sasa utajiuliza na ujichunguze.
Do I have these things if I have been anointed by the Holy Spirit?
Nina tabia hizi ikiwa nimepakwa na Roho Mtakatifu ama sina?
If not, I want the Father to do the following, break me or purify me so I can be able to produce these things.
Kama sina, nataka Baba anivunje ili niweze kuwa na tabia hizi.
Leviticus 26.
Mambo ya Walawi mlango wa 26.
Leviticus 26:31 somebody.
Mambo ya Walawi mlango wa 26 mstari wa 31 mtu.
So you can see what cinnamon, spiritual cinnamon will do in your life.
Ili uone chenye cinnamon ya kiroho itafanya katika maisha yako.
Leviticus 26.
Mambo ya Walawi mlango wa 26.
I'm talking about verse 31.
Ninaongea kuhusu mstari wa 21.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
There you go. Somebody, let me just read and translate it for you what it means.
Amen. Wacha nisome alafu nikutafsirie maana yake.
I will turn your cities into ruins.
Nami nitaifanya miji yenu iwe maganjo.
Lay to waste your sanctuaries.
Na pahali penu patakatifu nitapatia ukiwa.
And I will take no delight in the pleasing aroma of your offering.
Wala sitasikia harufu ya manukato yenu yapendezayo.
Listen to me somebody.
Unisikize mtu.
Be very careful.
Uwe makini sana.
And I'm bringing you to a very important place, especially the church in Kenya.
Nakupeleka katika sehemu maana sana hasa katika kanisa la Kenya.
You may think you're giving offering, pleasing offerings to the Lord.
Unaweza kufikiria ya kwamba unampa Mungu sadaka nzuri nzuri.
And yet actually your offering is not bringing a pleasant aroma to the Father.
Na pengine sadaka yako haimtolei Mungu manukato.
And that's what he says about the offerings that don't please him.
Na hiyo ndiyo chenye anasema kuhusu sadaka ambazo hazimpendezi.
Let's take it to another level so you can understand what that
means. Ebu tuende katika kiwango kingine ili tuelewe zaidi.
1 Samuel 15:22, just one scripture. Somewhere.
Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 22.
So you can be able to understand.
Ili tuelewe sana.
And ask yourself.
Na ujiulize.
Have I been giving a fragrant aroma to the Father?
Mimi nimekuwa nikimtolea Mungu manukato au namna gani?
We have just read there when he's talking to them and saying that I'll bring your cities to ruin and take no pleasure from the aroma you think was pleasing me.
Tumesoma hapo tukapata ya kwamba anasema ya kwamba nitaweka miji yenu katika maganjo na sitasikia harufu ya manukato ambayo yanawapendeza.
Samuel 15. Somebody.
Okay, tusome kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 15.
Verse 22.
Mstari wa 22.
But Samuel replied,
Nae Samueli akasema,
Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices?
Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na
As much as in obeying the voice of the Lord?
Sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana.
So you begin to understand where I'm taking you somebody.
Sasa unapata kuelewa penye nakupeleka.
I am repeating this to you again.
Narudia andiko hili.
But Samuel replied,
Nae Samueli akasema,
Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord?
Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa na kutii sauti ya Bwana?
Listen to me, precious people.
Munisikize watu wa dhamana.
When Moses was being sent to anoint Aaron,
wakati Musa alitumwa ampake mafuta Aaron,
and one of the things he was told to add into that anointing oil,
na baadhi ya vitu ambazo aliambiwa aweke katika mafuta ya upako
was cinnamon.
Ilikuwa ni hiyo cinnamon.
And we've seen that cinnamon gives a very pleasant aroma.
Na sasa tunapata ya kwamba siramoni inatoa harufu nzuri.
In other words, the Lord was saying that when my anointing will touch Aaron.
Na kwa maneno mengine Bwana alikuwa anasema ya kwamba wakati upako wangu itamguza Aaron.
The Holy Spirit that will touch Aaron.
Roho Mtakatifu ambaye atamguza Aaron.
He'll be able to bring with him the pleasant aroma.
Roho Mtakatifu huyo atakuja na manukato.
A spiritual aroma.
Manukato ya kiroho.
So Aaron, when he speaks or when he works for the Lord, he'll be able to produce that fragrance before our Father.
Ili wakati Aaron atakuwa akimfanyia Mungu kazi, atakuwa akitoa manukato mbele za Mungu.
And you Christians,
na nyinyi wa Kristo,
when the Holy Spirit will anoint you,
na wakati Roho Mtakatifu atawapaka,
you are supposed to bring forth a very pleasant aroma before the Father.
Wewe unafaa utoe manukato mbele za Mungu.
And when you have said many times that you are anointed of the Holy Spirit.
Na kiwa umesema mara nyingi ya kwamba wewe umepakwa mafuta na Roho Mtakatifu.
Have you been able to bring a pleasant aroma before the throne of the Father?
Wewe umekuwa ukimtolea Mungu manukato katika kiti chake cha enzi
au katika Jesus.
Katika Yesu Kristo.
We have seen here that he's saying I'll destroy their cities and take no pleasure from the offerings they think have been giving me pleasure.
Mungu amesema hapo ya kwamba nitaharibu miji yao na sitasikia harufu ya manukato yao ambao wanasema yanawapendeza.
And we go to 1 Samuel now.
Na tukienda katika kitabu cha Samueli wa kwanza
15:22.
Mlango wa 15 mstari wa 22.
And we hear now him saying, "Do your offerings really please me or your obedience to my word somebody?"
Tunaona hapa akiuliza, "Je, Bwana anazipenda sadaka zenu ama kutii kwenu?"
I want you to understand obedience is better than sacrifice somebody.
Nataka uelewe ya kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu.
The Holy Spirit has surely anointed you.
Sasa kama Roho Mtakatifu amekupaka kweli.
And if he has prepared you for the rapture somebody.
Na kama amekuandaa kwa ajili ya unyakuzi.
One of the main things you're going to have in your life is obedience.
Baadhi ya mambo ya muhimu ambayo utakuwa nayo katika maisha yako ni kutii.
Complete obedience somebody.
Kutii kabisa mpendwa.
You are going to obey the Lord more than what you bring before him. So I'm bringing 2000 shillings. Sijui 5,000, sijui 500 every Sunday. Obedience to the word of the Lord. Somebody.
Utamutii Mungu kuliko sadaka ambazo unamtolea, labda unatoa 200, 1,000. Utamutii. Kutii ni bora kuliko dhabihu.
The most important fragrant aroma the Father can receive in Christ Jesus is your obedience to the word of the Lord, somebody.
Manukato nzuri kabisa ya muhimu yenye Baba anafaa apokee kwako kupitia Yesu Kristo ni kutii. Nilikueleza.
I told you we'll get very deep.
Nilikueleza ya kwamba tutaingia ndani.
We can understand the meaning of the anointing of the Holy Spirit into the life of a Christian.
Ili tuelewe upako wa Roho Mtakatifu katika maisha ya
Mkristo.
Na kwa watumishi wa Mungu ambao wananisikiza.
I want you to look at yourself like Aaron now.
Nataka ujione kama Aaron sasa.
See that the Holy Spirit is bringing these components into you.
Na uone ya kwamba Roho Mtakatifu analeta vitu hivi katika maisha yako.
Character into your life.
Analeta tabia ili utumike na Baba.
Like Aaron was used of the Father.
Jinsi Aaron alitumika na Baba.
Let us take it to another level.
Hebu tuichukue katika kiwango kingine.
Read the book of Ecclesiastes chapter 5. Obedience is key.
Kutii ni ufunguo.
The only way you'll know the Holy Spirit has anointed you.
Njia ya kipekee yenye itakuonyesha kama umepakwa mafuta na Roho Mtakatifu.
As a Christian.
Kama Mkristo.
As a servant of
God. Kama mtumishi wa Bwana.
The only way you know that you are closer to the perfect bride, the spotless bride.
Njia ya kipekee yenye itakufanya ujue ya kwamba uko karibu na biarusi ambaye hana mawa.
Is when now the fragrance you're producing is obedience.
Itakuwa ni wakati sasa manukato yako ni kutii.
The Holy Spirit will bring to a Christian obedience to the Lord.
Roho Mtakatifu ataleta utiifu katika maisha ya Mkristo.
So actually cinnamon will bring obedience into your life.
Sasa hiyo sinamoni ya kiroho italeta utiifu katika maisha yako.
Let me talk to you about the cost of this cinnamon that the Holy Spirit will bring into your life.
Hebu ni kuongeleze kuhusu dhamana ya sinamoni hii ya kiroho yenye Roho Mtakatifu ataleta katika maisha yako.
The cost of this obedience.
Dhamana ya utiifu hii.
Obedience to the Lord.
Utiifu kwa Bwana.
So you can produce forth a fragrant aroma to the Father in Christ Jesus.
Ili umtolee Bwana manukato.
So your life can be a fragrance to the Father in Christ Jesus.
Ili maisha yako iwe manukato ndani ya Kristo Yesu kwa Baba.
You will lose friends.
Wewe utawapoteza marafiki.
That is the cost.
Hiyo ndiyo gharama.
That is the cost of this fragrance.
Hiyo ndiyo gharama ya manukato hii.
When the Holy Spirit touches you.
Wakati Roho Mtakatifu anakuguza.
You will lose the so-called popular friends of the world.
Utawapoteza marafiki wa kawaida wa ulimwengu.
You will be obeying the word of the Lord.
Wewe utakuwa ukiheshimu na kutii neno la Bwana.
You will be operating in the mirror image of Christ.
Wewe utakuwa ukifanya kazi katika ile mfano wa Kristo.
And when they say, let us go have beer party, as modern Christians, we drink beer. Let us go meet friends, read books, all those dirty books that are being read in book clubs. Let us go see movies because we are modern Christians.
Na sasa wakati watakuwa wakukueleza ya kwamba hey, tuende tuwe na sherehe ya kinywaji, sherehe ya kunywa pombe. Wa Kristo wa kisasa huwa wanakunywa pombe. Ama tuende katika sherehe fulani ya kusoma vitabu vichafu.
You will operate in the mirror image of Christ.
Wewe utatenda kazi katika umbo wa Kristo.
You will tell them it is written, it is written, it is written.
Utakuwa ukiwaambia imeandikwa, imeandikwa.
It is written that my body is the holy temple of the Holy Spirit.
Imeandikwa ya kwamba mwili wangu ni hekalu takatifu ya Roho Mtakatifu.
It is written that I cannot combine with a prostitute. This is the holy temple of the Holy Spirit.
Utawaambia kwamba imeandikwa ya kwamba siwezi kujiunga na makahaba.
It is written that I'm in the mirror image of the Lord.
Na imeandikwa ya kwamba nimeumbwa katika umbo wa Bwana.
You will lose the popular friends in the world.
Wewe utawapoteza marafiki wa kawaida hapa ulimwenguni.
And yet you will be able to give the fragrance of obedience to the Father.
Na pia utamtolea Mungu manukato ya utiifu.
Let us continue the next item, somebody.
Hebu tuendelee na mafunzo yetu.
He also talked about Cain, Calamus.
Aliongea pia kuhusu Calamus.
Let's read it again, the book of Exodus. So let us keep referring there.
Hebu turudi katika kile kitabu cha Kutoka. Kutoka mlango wa 30.
Again, verse 22 down.
Tusome kuanzia mstari wa 22 tukitelemka.
Then the Lord said to Moses.
Kisha Bwana akasema na Musa.
Take the following fine spices, roshe, fine spices.
Jitwalie manukato yaliyo bora.
500 shekels of liquid myrrh.
Manembane mbichi shekeli 500.
Half as much, which means 250 shekels of fragrant cinnamon. Hallelujah.
Na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiazi hicho.
250 shekels of ken.
Na keni shekeli 250.
That is Calamus.
Iyo ni Calamus.
Let us see why the Father, the Lord God in heaven.
Hebu tuone jinsi Bwana wa mbinguni.
Chose Ken, this Calamus.
Alichagua hizi Calamus.
And wanted Moses to include this in the anointing oil.
Na alitaka Musa aweze kuweka hizo Calamus katika kuandaa upako.
The anointing oil that was going to touch Aaron.
Upako yenye ilikuwa inaenda kumguza Aaron.
And let us see what the Holy Spirit will do with this component into your life as a Christian.
Hebu tuone chenye Roho Mtakatifu atafanya na vitu hivi katika maisha yako wewe Mkristo.
I want you to know that calamus is a sweet plant, like we've just mentioned sekeni.
Nataka ujue ya kwamba hii keni ni mimea yenye manukato.
It grows around marshy places.
Inakuwa penye kuna matope.
When it's in a marshy place, somebody.
Wakati inakuwa penye kuna matope.
It always stands up. There is a marsh, but you see it erect, standing out.
Unapata kuna matope lakini inasimama katikati ya matope.
But it's a sweet plant.
Lakini ni mea tamu, inanuka mzuri.
Grows around Asia, again you come into the Asia Minor, it grows around Arabia area.
Inamea kule Asia, kule Arabia.
Ceylon, these areas around.
Ceylon na sehemu hizo.
And so one thing about this plant.
Na kitu kimoja kuhusu mmea huu.
That when you break it.
Ya kwamba wakati unaivunja.
Then you receive a fragrance from it, an aroma.
Utapata manukato kutoka
kwa. It will produce an aroma.
Inanukia nzuri.
And then you find out something else about this plant also.
Unapata kitu cha kushangaza tena katika mmea huu.
That the more you continue to break it.
Ya kwamba venye unaendelea kuivunja.
The more fragrance you receive from it.
Hivyo ndivyo unapata inanukia zaidi na zaidi na zaidi.
Let me tell you something.
Acha nikueleze kitu.
This plant.
Mmea hii.
The way it stands out, you see a marshy field, a muddy field that is standing out.
Venye inasimama katikati ya matope.
It represents pride.
Inawakilisha kiburi.
Look at how other plants cannot survive then it stands out.
Hebu angalia, mimea zingine haziwezi kumea katikati ya matope.
And if any plant grows in that matope, it's going to be a leaf and they go horizontal like this.
Na kama mmea itamea juu ya matope, itakuwa ikielekea juu, itaenda ikielekea labda magharibi.
The water like this.
Itamea tu juu ya maji, itatambaa. Mmea huu, kila mara inamea ikienda juu, ikuwa ikielekea juu.
Representing the pride.
Iyo inawakilisha kiburi.
That you inherited from Adam.
Kiburi yenye wewe ulirithi kutoka kwa babu yako
and
Adam.
And you find that when you break it.
Na unapata ya kwamba ukivunja.
Then you get a fragrant aroma.
Ukivunja sasa itanukia
and
mzuri.
The more you break it.
Na venye unaendelea kuivunja.
The more aroma you receive.
Hivo ndivo itakunukia zaidi na zaidi.
Now listen to me, somebody.
Hebu nisikize mtu.
When the Lord was telling Moses to include 250 shekels worth of ken calamus.
Wakati Mungu alikuwa akimwambia Musa achukue shekeli 500 yenye dhamana ya hizo kalamu.
Calamus was supposed to bring brokenness into the life of Aaron.
Hiyo kalamu ilikuwa ivunje maisha ya Aaron.
So that means when the Holy Spirit will come and anoint you as a Christian,
inamaanisha wakati Roho Mtakatifu atakuja kukupaka mafuta kama Mkristo wewe,
he will bring with himself spiritual kalamus.
Atakuja na hizo kalamu za kiroho.
Spiritual ken.
Atakuja na miwa ya kiroho.
And the spiritual kalamus will break you down as a Christian.
Na hizo miwa za kiroho itakuvunja kama Mkristo.
Represents the brokenness that you are supposed to go through.
Hiyo inawakilisha ama ni mfano wa kuvunjika kwako wewe.
And you see that the more you break and crush it, the more fragrance you get from it.
Na unaona ya kwamba jinsi unaendelea kuivunja vunja, hivyo ndivyo inanukia.
The more the Holy Spirit will break down and crush your life and crush you.
Jinsi Roho Mtakatifu atakuvunja zaidi na zaidi.
The more as a Christian you can bring forth a fragrance to the Father in Christ Jesus.
Hivyo ndivyo utanukia, utatoa manukato kwa Bwana.
Isaiah 53, that he said was crushed for us.
Biblia inasema ya kwamba alivunjwa kwa ajili yetu.
So he could be a fragrance of aroma to the Father, and so the Father can be able to forgive our sins.
Ili awe manukato kwa Baba, na Baba atusamehe dhambi
zetu. He was broken for us.
Alivunjwa kwa ajili yetu.
He was crushed for us.
Alivunjwa vunjwa kwa ajili yetu.
So he could produce forth a fragrance to the throne room of the Father.
Ili atoe manukato katika kiti cha enzi cha Baba.
Even you as a Christian.
Hata wewe kama Mkristo.
The only way your life can produce a fragrance into the throne room of the Father.
Ila,
Christ Jesus.
Yes,
it is by you to be crushed and broken like this can.
Njia ya kipekee yenye maisha yako inaweza kutoa manukato kwa Baba katika kiti cha enzi chake.
And the more you get broken,
na wakati unaendelea
kukunjwa, the more fragrance you produce to the Father.
Hivyo ndivyo utaendelea kunukia zaidi.
Look at what the Holy Spirit will bring into your life.
Hebu angalia chenye Roho Mtakatifu
ataleta
katika maisha yako. Ninapenda utu wa Roho Mtakatifu.
He's my best friend.
Yeye ni rafiki wangu wa karibu.
Break out the pride that you had.
Kwa sababu atavunja kiburi chako.
He will crush you.
Atakuvunja.
And then now you can produce an aroma to the Father.
Alafu sasa utatoa manukato kwa Baba.
And then now you can be fragrant to the Father.
Alafu sasa utakunukia, utatoa manukato kwa Baba.
Let us just read something here.
Hebu tusome kitu hapa.
Isaiah 66.
Tusome kitabu cha Isaiah, mlango wa 66.
Isaiah 66, let's take this to another level.
Isaiah 66, wacha tuende katika kiwango kingine. Ili tuelewe.
What the Holy Spirit will bring into your life.
Chenye Roho Mtakatifu ataleta katika maisha yako.
And so you can evaluate yourself.
Ili uweze kujitenga.
And ask yourself.
Na ujiulize.
If I have been anointed by the Holy Spirit.
Kama nimepakwa mafuta na Roho Mtakatifu.
Do I have these things?
Niko na tabia hizi
ama nina? And the answer is no.
Na kama jawabu ni la,
I want you to re-examine the foundation of the gospel you received.
Nataka uchunguze aina ya msingi ya neno la Mungu ambayo ulipokea.
Then you need to go down on your knees.
Alafu unafaa uende katika magoti.
And say, Lord,
na useme Bwana,
I don't see brokenness in my life.
Sioni kuvunjika katika maisha yangu.
And I thought I was anointed of God.
Na nilikuwa nikidhani ya kwamba nimepakwa mafuta na Roho
Mtakatifu.
Na sasa ninaelezwa hapa
that the anointing Moses brought to Aaron,
ya kwamba upako yenye Musa alimletea Aaron,
broke his life and crushed him.
Ilimvunja na ikamvunja
kabisa. And now I understand.
Na sasa naelewa
that when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, somebody,
ya kwamba wakati Yesu alikuwa akiomba katika shamba la Gethsemane,
and he said that the flesh is weak.
Na akasema ya kwamba mwili ni mnyonge.
And yet the spirit is willing.
Na roho iradi.
And he was saying, Father, if you can pass this cup away from me, it's all right.
Na akasema, Baba, kama unaweza kuniondolea kikombe hiki ni sawa.
His flesh was weak.
Mwili wake ilikuwa dhaifu.
And he was praying and sweating blood.
Na alikuwa akiomba na akitoa jasho ya damu.
And that the flesh is weak.
Na akasema ya kwamba mwili ni dhaifu.
But the spirit is willing.
Lakini roho ni hiari.
And now you see that finally the Holy Spirit.
Na sasa mnaona ya kwamba mwisho Roho Mtakatifu
was able to take him from there onto the cross and crucify him.
Roho Mtakatifu akamtoa kutoka hapo
the
paka katika msalaba.
Only the spirit could live him there.
Ni roho peke yake ndiye angeishi pale msalaba.
The flesh was so weak.
Mwili alikuwa dhaifu, mwili
and only the Holy Spirit.
Na ni Roho Mtakatifu
peke yake. Lead the cross and crucify him there.
Roho Mtakatifu peke yake ndiye angemuongoza msalabani. Na akavunjwa
pale. Na
akavunjwa vunjwa pale msalabani.
Fragrance to the Father.
Na akafanyika manukato
kwa Baba. So you can now ask yourself.
Wewe sasa unaweza kujiuliza.
Lord, if I am anointed of the Holy
Spirit. Bwana, kama nimepakwa na Roho Mtakatifu.
Am I broken?
Mimi nimevunjwa
au? If you're not broken.
Na kama hujevunjwa,
it is time to get to your knees.
Ni wakati wa kuenda katika
magoti. At the end of this whole prayer.
Baada ya hii tutaomba.
To get onto your knees and ask the Lord.
Uende katika magoti na muulize Bwana.
I want to be anointed of the Holy.
Nataka nipakwe na Roho Mtakatifu.
Actually I have not been. If you are not broken.
Hakika mimi sijepakwa na Roho Mtakatifu.
The book of Isaiah 66.
Tusome Isaiah mlango wa 66.
Verses 1 to 2.
Mstari wa kwanza hadi wa pili.
Let us see the brokenness that the Holy Spirit will bring into your life.
Hebu tuone venye Roho Mtakatifu atakuvunja wewe.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he says here.
Anasema hapa.
This is what the Lord says.
Bwana asema hivi.
Heaven is my throne.
Mbingu ni kiti changu cha enzi.
And the earth is my footstool.
Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu.
And he says, where will my resting place be?
Mtanijengea nyumba ya namna gani?
Has not my hand made all these things?
Mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote.
And so they came into being, declares the Lord.
Na sasa vitu hivi vyote vikapata kutokea.
Look at the spiritual Cain in your life.
Hebu angalia Cain ya kiroho katika maisha yako.
Look at the spiritual Cain the Holy Spirit will bring into
life. Hebu angalia miwa ya kiroho yenye Roho Mtakatifu atalete katika maisha yako.
As we continue, it says, this is the one I esteem.
Tukiendelea, Biblia inasema ya kwamba lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia.
He who is humble and contrite in spirit.
Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka.
And trembles at my word.
Atetemekaye asikiapo neno langu.
And if you continue, look at what he says down there.
Na ukiendelea anasema hivi.
Whoever sacrifices a bull is like one who kills a man.
Biblia inasema yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu na anaendelea.
He does not esteem those ones.
I knew it.
Whoever is humble in his heart.
Yeyote mnyenyekevu mioyoni mwake.
And contrite in spirit.
Na pia ako na roho ambayo imevunjika.
And yet he trembles at my word.
Na anatetemeka asikiapo neno langu.
Listen to me, precious Christians, and even the non-Christians, listen.
Hebu munisikize wa Kristo na hata wale ambao sio wa Kristo.
When the Holy Spirit will come into your life.
Wakati Roho Mtakatifu anakuja katika maisha yako.
To prepare you to be part of the latter church.
Kukuandaa ili uwe sehemu ya kanisa la nyakati za mwisho.
He will break you down.
Atakuvunja.
Break the pride.
Atakuvunja kiburi.
He will crush you.
Atakuvunja.
And the only way you will produce a fragrance.
Na njia ya kipekee yenye itakufanya utoe manukato.
Is when now he has caused you to tremble and be humble and contrite in spirit.
Ni wakati sasa atakufanya utetemeke wakati unasikia neno lake.
You tremble at the word of the Lord.
Utatetemeka usikiapo neno la Mungu.